Sit. When we cry on you, Jesus, oh Lord, you listen to us. Ulungeka. Sabe hambile bonke. Sabe shiya bonke. Songa sena mungu. Nishabagani sabe hambile. Agaba ungeka buwe.